Nizinis Basili Mbalu Yemba.
Oh, why?
Emilian,
Chasu. Please tell me why now. Oh, why? Watch you come up and slow. Nishine na hi balance na chika lako kari pafi.
Oh, why? Oh, why?
Chika lako kari pafi.
Oh, why? Oh, why?
Chika lako kari pafi.
Inenge sarura. Iwe bise ule sarura. Ntitefi wa bonda, mitoku wa sonda iwe.
Chika lako kari pafi.
Na balo beta ufole ikebeda. Na likuingiza jobu ya gundan. Gapongoru za mjerioza ula sangapo. Surprise unapagusha. Langu pache pesa ni wana pagusha. Tell me why. Buchanizi. Langu nda kutitikiza buchanizi. Getaku wabanka kufwenye. Kale na kupa ule damba fiede. Kuti yaba laka wanjaba wangu fa wembeva.
Please tell me why now. Oh why. Chika lako kali pa free.
Oh, why? Oh, why? Oh, why? Chika lako kali pa free. Inenge sarura. Iwe bise ule sarura. Mtikefi wa bonda, mitoku wa sonda iwe.
Chika lako kali pa free.
Chuli na ni mwini. Hasu ni ni mwini. Shikulo mba na we mwini. Bala nebo ya pasan. Elo numba chakukaripan. Natiko safe mwandi iwaleza. Bachili bale blesa.
Nikinyonge wa chikala kunyonga. Vekimuti machandisa za chikala kunyonga. Ve ule bonte nebo na ibaransa. Pepo dia nilero lesa na nipansa. Atilisa ni mune iwa tell me.
Oh why.
Tell me.
Wachi kubaba so.
Ulensula, dekula.
Chika lako kali pa free.
Oh why, oh why.
Chika lako kali pa free.
Oh why, oh why.
Chika lako kali pa free.
Inenge sarura. Iwe bise ule sarura. Ntikefi wa bonda, mitoku wa sonda iwe.
Chika lako kali pa free.
Thanks for downloading from various forms.
High class music.